batanya nze nkole ntya emyaka gy'obuto gijyo giyiseemu terebuka era nkaddiwa njagala kuba mwana mufumbo sirina bulala gwe ndowooza twayagalana tuli mabuuke terebuka era nkaddiwa mwana muwala tuli bafumbo kali batanya nze nkole ntya emyaka gy'obuto gijyo giyiseemu terebuka era nkaddiwa njagala kuba mwana mufumbo sirina mulala gwe ndowooza twayagalana tuli mabuuke terebuka era nkaddiwa mwana muwala tuli bafumbo luli lwe navaayo nze ndyoke nkuleka entebe obwomu abajambula walaba beepima bagye bakulangako ndaba bulungi bwo bakusaba obwami obukyuse ne bakuteganya ebitaliimu wadde wabaddamu omwami olina omu kufumbirwa kwe kuba malembya kati ojjukira luli lwe navaayo nze ndyoke nkuleka entebe obwomu abajambula walaba beepima bagye bakulangako ndaba bulungi bwo bakusaba obwami obukyuse ne bakuteganya ebitaliimu wadde wabaddamu omwami olina omu kufumbirwa kuba malembya twamala okusoma kati tulinda ki ye tulinda ki tulisomanga obufumbo tebutamisomo ndayira kimu sirikuziiza eweriba bulaya nayo ligenda twamala okusoma kati tulinda ki ye tulinda ki tube bafumbo ebirala tulisomanga obufumbo tebutamisomo ndayira kimu sirikuziiza eweriba bulaya